Mapenzi yalishika moto ukiniguza misifikiri baby kiwa chuma waite zima moto wacha wapate kinyongo wakichoka tupatane moro wameshinda wakileta zogo wanapiga domo kila soko
baby wane go down pina mugongo usijali mama kata viungo
kale wana give it to your body make you feel nice in your body.
Ziongaze tawila Umeni cheta fiato limi mdomo koko kawisina Umeni teka haliso Ushani kata kata nyongo mani tuanga na menina Telina kata mauno Promise, promise Utakuwa na me too And I promise, promise I'll be right there for you.
Sugu mama, na wogopi yote Wenye rombaya, wanataka kukuchoma kwenye fire Wenye rombaya, wanataka kukukata kwenye panga
beats.com.